Inaitwa nini?
Aqua Vitella. Lakini kinyume. Kinyume. So Aqua Vitella. Koja nitatafuta ushanga. Nitengeneze yangu. Jamani umeweka weka hapa. Paka na hapa.
Na hapa inaitwa nini? Ushanga ya hapa.
Gisagarobe. Gisagarobe.
Na hapa inaitwa nini?
Dalandabi. Dalandabi.
Dalandabi.
Eh.
They're the beads that you put around the upper calves. Dalandabi.
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 Eh.
And the beads that you put around the upper arm are called?
Gisagalope.
Gisagalope.
Yeah.
And the beads around the head are called aquabidepe.
Yeah. Aquabidepe.
Na ile ya hapa, ya wanawake?
Pakache.
Aknache.
Pakache.
Ulimi yangu inakata.
Kela mingi ano.
Safi, utanunua nini?
Uongo ni mawe. Ni uongo.
Na banti, hebu hii kuna jina?
Tsetepe. Tsetepe.
Tsetepe. Na wetu? Kama kichwa na uma. So that's the string of beads with pieces of wood threaded through, which they wear around the head when the head when they've got a headache. Na inaitwa ebu sema tena, and it's called tsitibi. Na hije, hii ingini?
Hapa pata katika.
Ilisiako.
Ilisiako. Na hii ni inafanyi kazi gani?
Kazi ya machala.
So that an aband is wearing another necklace, a single strand of beads, red, blue and white, with a little leather pouch, which they say is to keep away sorcerers. And it's called Ilisiako.
Thank you.